tufune chikumi mukaga katonyeze munana chenda mukaga akatonyeze mukaga ebirabo ke defama radio mbutikizi program omchalo walero buliva mukaga sawe birimu yakaongezi okutukira dala sawa biri nsonga nyingi no twagala okubakulisa yo mwenna muyoge yogaba izi abatu lebibuzo bya mwe ne mubiita bulungi kadde kakanayo chani kakudda ku masomero kunonya masomero abazadde leero gutuli mu bulago omuguwa gutuli mu bulago ogwo kunonya fizi ogwo kunonya ebyetagisa n'ebisigadde abali waka namwe muli mutya katusobire nti mwenna muli bulungi abafunye ebizibu bambi tubasaasidde abafunye ebirungi tubebalizaako mukama mubafunye ebizibu nno mwe muli omu ku bazadde bannaffe abafunye ebizibu bazadde ba mirundi ebiri abafunye ebizibu ebyetisensi olunaku lwaleero era nga bye bituleese kipayopayo tutuule tuwogere tubeeko kye tumulungula oba oli awo we tunaavira mu programu y'omukyala wa leero nga tulina kye tuterezezza mwenna ababadde ku mikutu mugattabantu mwenna abali ku mikutu mugattabantu olw'ejja internet social media yonna Twitter oba Facebook TikTok ekikutta abantu omubabira essaawa eno ye mwana ow'obulenzi eyafudde abadde asoma senior 6 alina maama akuze na single mother omwana ono yattiddwa si lwa nsonga ndala omuzadde yamusanze mu nyumba ye ng'ali ne muwala we mbu yabadde amutwalidde akamuli ka Valentines naye okusinziira ku bisaasaana ku mukutu mbu omwana ono abadde ali mukwano ne mwana munno w'emyaka 14 ono ng'ali mu senior 6 wabula ng'omuzadde omusajja azaala omuwala yalabula dda ku mulenzi ono todda makagange naye omulenzi nga tawulira ate era bwe tukigenda deep oba bwe twongera okisogola mwenna abazze baloka emboozi eno nga mugigoberera mbu taata w'omwana maama w'omwana ono omuwala abadde yagenda kuba kyeyo mbu tabeerawo ng'abaana bano abali ewaka bali ku muzadde omu kyetwandiise single parenting oba omuzadde omu omukyala omwami naye nga n'omuzadde omwami ate alina okunoonya ssente tagenda kutuula akuume baana alina okunoonya ssente ezinaalabirira abaana abo era mbu abadde akola masafaali n'olunaku lwe yassa omwana omulenzi ng'amusanze ne muwala we mbu yabadde ava safaali n'abasanga ensonga zino erosi mbu ey'ekitundu yali ezitunuddemuuko naye omwana n'alabika ng'owemputtu omulenzi ate n'omuwala n'alabikira ddala nga naye wamputtu tetugenda kunonooza bingi naye ensonga etuleese olwaleero tugisimbudde awaawaawo abaana bakola ebintu bingi ebitunyiiza mu bulamu bw'ensi eno ng'abazadde naye olwaleero njagala mukimanye abatuwuliriza mwenna nti omuzadde ali mu mbeera eya single parenting ate ye omuzadde oyo aba muzibu nnyo lwaki ebiseera ebisinga atera okuba ng'ali psychologically damaged ng'ali physically damaged olw'ebyo ebyamutuukako ng'ava mu bufumbo n'ebyo byayitamu okukuza abaana bano bw'aba maama aba akyunyiddwa nnyo era nja kukugamba nti abamu bagenda ne mu depression kati bw'akwata ku mwana okumubonereza ng'alina kyamukoze I'm talking out of experience bw'akwata ku mwana okumubonereza ng'alina kyamukoze omuzadde oyo alaluka era bangi abasinze okukola ensobi okusinziira kunoonyereza okukoleddwawo okutonotono abasinze okukolera ensobi mu kubonereza abaana ne beekanga ng'amusse amusirye ebiveera n'amwokya emikono ne bamutwala ku poliisi batera kuba ba single mothers single fathers bano be mulaba abazadde abasajja n'asiba omwana kati waliwo gwe twafuna emabegakaawo yasiba omwana n'akuma ekinnya wanasima ekinnya wansi yamusiba ku muti emiguwa n'akuma ekinnya wansi n'abumbujiso n'aweleeta essanja n'akoleza omuliro omwana n'amwokya ng'alinga akalirira embuzi yali single father so olunaku lwaleero tetuzze kulumba single parenting naye olunaku lwaleero tuzze okutebenkeza embeera y'okubonereza omwana omwana yandibonerezeddwa atya n'amanya nti abonerezeddwa naye ate ne kitava ku mulamwa kutuuka kuzza musango ogwa naggomola ng'oggyewo obulamu bw'omwana oyo olunaku lwaleero mu studios ndi ne mukyala Dorothy counselor families and children tugenda kutunuulira ensonga tubonereza tutya abaana bazadde bannange nadala ngoli single mother oina sirinji olukumi lumu omwana omutumye erinyeebwa byeba nalya nga amazima ogenda nakutambuza bigere otuuke gyokolera mukatale osuse ebijanjaalo ofune sente abaana bano taata yafa taata taliwo famire yaabwe tebafuddeeko wabula oyimiridde bwannamunigina nga maama wabula omwana akutta olukumi olwo agenda azannya ne munne mu kkubo ne balusuula kati akomawo akulaga nti n'olukumi akabadde kasigadde akawuzi oba akasuwa lugudde mu busungu obungi kikyoyina okukola kumusiba biveera kkola ki
kwagala kwalagawa okwamaka n'abaana ekikulesawo sente ki nekikulesawo omwami wo ne famire yo n'abaana ng'obazadde ogenda okuba noonyeza sente waliwo abantu abalina sente nga tezikyabagasa ng'abaana tebagubalina jona nkugambye mbadde n'omwami yangamba yalwala n'agenda ku kitanda omukyala yamulekera abaana aba b'obulenzi basatu ng'asembayo wa myaka ebiri kitundu neyeegayira yali akyajuza ebipapa neyeegayira kukomawo kyokka amuwadde capital gwe yamuwa abazimbye amuwadde capital baze atandikeko bizinesi ya mwongeremu sente ze yakwata n'atwala mu kitongole bakoleki bamutwale wabweru teberezaamu mukyala na kazinga gwe ng'omukyala engeri gy'onoonya abakozi okuzeba n'abaana nga n'omwami aleeta sente naye omwami yo yagenda okunoonya sente yagenda okulabirira ate mu butonde si kya musajja kulabirira ki baana omwami yayita mu kizibu kati akuziza abaana be omwana omuwala omwana omulenzi mutamanyi wangu ni novayo notekingova maka okoleramu ebintu ebyobukyamu omwami yakoze bubi munenya naye omuvubuka n'abalero n'omwana simanyi mama wabaddewa okumukuza obulungi nga bw'oyogera n'abaana abali eyo mutuwulirize mama wo bw'abanga ayina eye gy'ayise ng'olabe embeera si nnungi muwe ekitiibwa kubanga wano wetuli tuvaawo enkya namwe we mugenda okukola ki okutuula we mugenda we mudda mu byonna nsaba edini ziyingire mu ki mu myoyo gyaffe abaana baffe tusabire abaana jjo era mbadde n'omukyala oba abadde na nsonga ki wabuvunaanyiza n'agamba bannange tusabe omwana yakatandika okwogera asabe bajjajja basabe bataata basabe ne bamaama basabe n'agamba tuli bubi oluusi abantu bwe tubyogera abantu balabanga olugero nga sitole naye bino ebintu byetaaga mu ki byetaaga Katonda mu ngeri kubanga ne bw'onookwata omudidi gw'ensimi n'ogamba nti omwana omutereddeyo ekyo kimumala tekimumala naye omusingi omwana wo gw'oyinza okumusibira naffe wano we tutambulidde singa mukyala nakazinga obuntu bulamu bw'olinamu bw'ogenda okulondoola musingi gwaki gwakukkiriza gwa ddiini abaana baffe ate mukama atubeere nze nno lwakuba kati bagamba abantu abaana tebakyalereka naye nze mbalera abaneetoolodde era musisinkana ne mugambo ensanga nga yambale mukwano nsaba kwogerako naawe kubanga bwe naalera owange ne mu kansolinga ne njogera ate nga be beetoololeramu abaffe somero lye erimu kitundu kyekimu ojja kuba nga tolina kyokola ki
era owuwo gw'onakyalonyeza obulungi yajja okukuleetera oli nga mukamwana
aha weebale ate ensi ekoleki ensi etabuke abaana Uganda tuli bannakuwavu olw'ensonga eyo eyabaddeko
etukubye
wala nnyo naye zukusa eki obwongo bwaffe ekyokuwa abaana bye beetaaga ebyokuzanyisa n'ensimbi ennyingi ekyo tekigenda kumala tuddeyo kunono eyokusaba eyokumanya Katonda ekyamazima Katonda ono awulira ate ayogera bw'oyogera nti nkolekye sibagambye nti omwana wange namukubako eddoboozi ne liga bwe nakoowoola nti Yesu ekiro ekyo nti toddayo kukola ki kukuba omwa era okuva olwo omwana ne nkola ki mukama nampa ekisa nitandika okwogera mu mukwano baali bato ng'atandika okuteekako omuno eppeera liirino obatakoze kino tegenda kulya eddakiika zi zino ekikumi kiikyo ne ndaba ng'abaana bakoze eki abaana bateredde era bwe tuzze tukola ki tukolagana kati ne mbagamba oluusi ne mbagamba nti munjagala wano oba mwagala nga nfudde tokyogerake kati n'obwe muba mwanjagaza emirembe mbeegayiridde munkolere kino ate mulimu gw'olaba nga ye ekizibu kye kukulaba ngo omukyaye kati ngenze mbayiga nga mugamba nsigazizaayo ka percentage bwe kati mwekuume nze nange mujje kati tukole kitwekwate tusabe kubanga mpulira ngo obuzungu
mbatisa nechikolimo asemba mukambwe nyomba ita ne magama mbakolimire mbakolimire right now atenze bwenkolimo ofirawo kati once you push me to the wall mugenda yeah. kunde tero bakolimira ate bwe mbakolimira muziba amaaso mugwe dalu mufa because nze nabazaala so mugenda okulaba ng'omwana okoze buli kimu omwana aganye mubeera mu emize egitemba abaana baffe nga n'okola buli kimu mukyala Dorothy n'obuulirira omwana omwana avubuse aba muzibu nnyo n'omubuulirira n'omugamba mwana wange maka ga gundi tomala gagasalimbiramu mwana wange okola bw'oti naye ng'olaba omwana ky'omubuulira kiringa ekiyita ku ki
ku mutwe
noga nti omwana ono tantegeera kampite mu basomesa be noonyayoko omuntu omulala naye naayitayo omwana n'agaana kwegaa ng'olayidala omwana aliko emyoyo emibi n'omusabira lwakuba transformation era bw'okisaba tekigenda kukyuka immediately okiwa obudde ate oluusi gy'okoma omubuulire obanga asaanuula omusaanuule so abaana bano ba mbeera za njawulo naye mu byonna abazadde tusabe ekisa n'okwekakkanya ate ekirala okubonereza n'okukuba kintu kizibu nnyo wadde nga ideale kyekisooka tutomera naye tufube nnyo nnyo nga bwe tusobola twewale okubonereza n'omuggo kubanga buli lw'obonereza n'omuggo ate ng'oliko obusungu
okolanga okoze
ekikyamu katuwumulemu katono mpuliriza oli ku 10:15 bukedde family radio mbutukizi program omukyala wa leero tutunuulidde ensonga ey'okubonerereza omwana mu busungu nga bwetutaagudde abazadde netuleka nga tunyiga biwundu ate netuviirako okuziika nga tetwandiziise mpuliriza oli ku 10:15 bukedde family radio mbutukizi kuli kayinyo okuva mu kuwummulamu oli mu programu y'omukyalo wa leero nange Nalongo Barbara Nakazinga Kijambo mu studios nene mukyala Dorothy tutunuulidde ensonga ey'okubonereza omwana ekyagudde mu ggwanga mwena kimutegedde obulungi kyetanjujje nga tutandika programu eno kyatukubye enkyukwe ne kitusaasanya ffenna nga abazadde ne kituleka nga buli omu kimufunya afunyiza abazadde bangi buli omu ateekinze sayidi oba buli omu alina oludda lwagenzeeko abamu bali ku ludda olw'omwana ow'obulenzi bagamba okuba otya omwana wa munno n'olaba ng'ataawa n'olaba ng'akaaba n'olaba ng'alaajana wadde akoze kive naye era n'osigala ng'omukuba kutuusa mwana kusirika abalala ne bagana edda n'omwana naye alimba abaana batuleetera ebizibu maama ali eri anoonya ssente she's a single mother ate naawe omwana oli mu kutambula ki ekyamazima naffe nga tukula waliwo bye baatugamba nga naye ngaa oyo maama alabika akaddiye ng'olaba evvubuka likuwaga naffe bwe twali tukula twabiyitamu abasooka okudeetinga abawala abavubuka baagwanga kava ne babayira amazzi g'ebyennyanja abamu ne babayira omusulo abalala ne bakola batya bali mu bimwanyi baswamya abaana abawala bingi byabatuukangako abalala baabakuba emigga emizibu ennyo abalala baafunira embuto ku luggya n'ogamba omwana ono era bangi abakyala tuyina tutudde mu maka nga mulina abaana b'ensobi ezo ezaasooka ensobi z'ekivubuka ezo ezaasooka ab'ekisa abazadde baabazangayo ne basoma abalala tyono ye mwana eyanzijja mu ssomero abamu tutudde n'emubufumbo gy'otudde ng'omusajja oyo ye yakulemesa okusoma naye olw'ekisa kya Katonda mukama n'abakwatako mwembi omusajja eyakuwaggula okuva mu ssomero n'odduka buddusi n'okuva ku bazadde bo n'ogenda n'oleka ng'obavumye evumye ovumye maama ovumye taata ng'okyayina n'ebbanja abamu mukyayina n'amabanja muli wano munenye ono munenye oli mukyayina n'amabanja ag'okuddayo mu bazadde bammwe mwetonde nga wadduka buddusi maama tewamusiibula taata tewamusiibula nga ne bwe mufiirwe wammwe togenda oli mu baana bana n'omusajja gw'oli naye tebamumanyi bawulira buli nti namaalwa nti nakibe nakirijja yadduka twawulira yapaala n'omusajja akola eyo mwowino abamu zezo stori zemwaleka ze kukyala ewammwe titwawulira nakirijja yazaala abalongo naye nga n'abalongo tosobola kubazzaako wammwe kale ebintu bingi ebibeerawo nga tuvubuka naffe tusooke twenyigeko nga tetunnaba kunyiga ku mitwe gy'abalala tusooke tukube ttooki obuvubuka bwo nga bwe wali nga maama akubuulira senga akubuulira kojja akubuulira ojja ggwa mu nsobi mwana wange kati nno abaana bangi ab'omulembe guno bazaaliddwa mu kiseera eky'akawuka ka mukenenya abamunga batu gamba sirimu vana bange sirimu ata sirimu talina dagala mwekume mwekume abazade nebalu yimba nerufuku uru yimba ruwachi nga webatu yimbirida nafe siwe tu yimbirida abafi mwana anga alimi ebisele bisingo mzada agendo kubone leze nyo watyo umwaluna abayi nabia ze akula na yengwa tauliriza bulungi muzadde no muzadde natuko kwechawa kati abazadde checha asuba mubulamu bwaffe n'abaana baffe era checha tuvirako okubonereza abaana mu nkola enkambwe yata abaana twandiba ne bonereza tutya kubanga wetuviride mu kitundu ekisooka nga tugambe ekyokubonereza mu busungu tukijjewo ekyokubonereza n'omuggo kijenga last priority naye ate era tumanye muggo kikaaki kubanga mulimu tukyali ku muggo mukyala Dorothy mulimu abaana abalina enkovu mama bwanyiga kyakutecha kuba abamba situde ebyokya ku kyoto n'akikuba omwana olina asitule mbinika ya chai na ajimukanyugira abalanamu kanyugira oluku abalanamu kanyugira buloka abalanamu kweganga omuzadde ekimulimu maso kyakuba omwana ate n'akikuba bubinyo abalaba bakuba bikonde
abalaba baluma
yes so bwe bayita obusungu mukubonereza omwana tulina abaana bangi abanyiga ebiwundu abalemadde olw'abazadde tulina abaana abookeddwa emiriro olw'abazadde ate n'abalala tubalabye nga bagenda mu science w'ekiddugavu era olw'obusungu n'aloga omwana yes ne baloga abaana mulimu abazadde abajja wano mu counseling bakukye simanyi bajja bamaama babiri muwala waabwe tazaala ali mu myaka ndowooza kati ngaana mu ebiri naye yali mulalu nnyo ng'avubuka era yalina omusomesa gwe yali ayagala ne baagala bamumusuuze ne yeerema n'adduka n'omusomesa abazadde ne bagenda ku muganga abakyala budde naafu bakyaliwo bombi ne taata ye yafa ne basiba omwana ono obutazaala mu musomesa oyo up to now kagenderere busungu nasooka kubabuuza kiki lwaki mwakola ekintu ekifaanana bwe kityo bwali busungu kati obusungu gwe ng'omuzadde atudde awo tuyinza obutakoona ku kiki okola ng'osungu wadde abalala babamma emmere fe baatumanga emmere naye ekyo ndowooza kiri wadde waddeko n'ogaana okukima amazzi ne bakumekyekyokikola
naye ekigambo ky'okuba ate n'ekigambo ky'ebivumo
yes
olulimi runo olulimi lutonzi nze nayina neiba wange edda ng'agamba omwana namuza n'agamba mulambo gwe banange natawaana nnyo omukyalo okubujjamu namugamba kati nebukya kumakya n'ogenda ozzuku sona omwana mulambo oyinza okutema wano omulanga ng'okanagamba kati nze nkoleki nagenza okulaba okuba sigenda sagala mukuba ebigambo byonna mbyogere ngamba bwe namwita omulamba tilisita ajja kukola ki
anaawulira
ebyanikaga nti mukama tabongota teyeebase obutawulira banange buli kyogere mu bulungi buli kyoyogera mukama kyakola ki nzikamba
yes.
Wekyokulabirako twali ku kyalo ewaffe omukyala n'ayogerera abawala ba edde waffe ngu anaafumbirwa nga bamuwerekerako kati teyamanyaani muwalawe naye yali mu gurupu eyo bagenze mbu batutte muwala wagu nikawondoka kuyeddirisa n'ayogerera omuwala gye yafumbiddwa ng'amanyi waki wa neighbor n'ayogera ebigambo ako kavu biki yali single mother ng'alina kasente bagenda okukomawo ng'owuwesi yakoze eki yasigaddeyo banange yawunga naye nga enyumba eyo yagikozebwa ati naye omukyala omuwala yamala emyaka kumi n'egyo ne batambula nagenda mubasawo nebigana ne bagenda mukusaba bagenda mukusaba nagamba jukira ebigambo byewayogera byewayogerera omwami oli ne bamugamba omuwala asookaddeyo wa ewaka ne banjula buto ne bakola embaga tewayitawo omwaka omukyala n'atandika okuzaala naki n'olwaleero nali muto naye ekintu ekyo kyamala okutegeera n'okunjigiriza bigambo ebikola ki byetukozesa omwana bwonogamba waliwo n'omwana gwe omwami gwe nalaba nga ayogera nti muyaye gwe omwana era yafuuka muki muyaye kati obusungu buno tubusabire obusungu gubulinga muzimu mwoyo ogutuleetera okukola ki okwonoona mukama afugemu okusingira ddala nga tuli mu kiseera kino eky'ekisiibo nga twegayirira nga tufumiitiriza ku bulamu bwaffe n'ebyetuze tutambuliramu nsaba buli ali eyo nga eyinza okuba nga tebadde ensonga y'omwana twesabire tusabire banaffe mukama atujeko moyo w'obusungu kubanga ajja kutusuuza oweredde omwana we banga dene ate omutaddeko ekikolimento oyo olino omuwala naye life ye ekoze eki efudde kubanga akaana kati akwogera kawulidde ku mawulire n'okufumbirwa mukama bibeeremu ekisa bajagamba nti oyo aliko ekisirani yatiisa omwana waki taata ebbanga lyonna lyamaze ng'alabirira omwana mama nga taliiwo poteya buli kimu kikoze
kati abaana bagenda kusigalawo tayo
abaana bagenda sigalawo ali mukomera ate ne future ya efudde ne y'omwami ekoze eki efudde nsaba banange ata ng'abaana oluusi bakyali bato tubatandike wansi naffe tudde mu ssomero eryaffe ly'ewaka tugambe mukama njigiriza
waliwo yawanga mutabani we report nga omwana buli lwaleeta aleeta report mbi mwana ye musiru gwe omwana ansobedde omwana musiru n'alumiriza obusiru bw'omwana ne bamugamba kati kyusaamu omwana ono omulangiriddeko nnyo obuki
kati naye akola amanyi nti musiru akole bya kisiru anti
omwana oyo sigenda kwerabira ye baali bamuyita Nakigudde twalina omusomesa wa SST kyeyava amugamba okuva n'olwaleero sigwe Nakigudde ngenda kuyita Nakiyise kubanga nkoyeza obwa Nakigudde bwo
nalangirira olulimi
namugamba okuva n'olwaleero njagala obeere Nakiyise munnange kati omuzadde bwe yakomawo namugamba kakati sente zizo nzitodde Nakigudde genda era oleete emyenda omusomesa we SST ne bamumuyitira nti amaama beerakaawo waliwo omusomesa
balinga
bamuyita mwami Batuli mwami Batuli bwe yajja
erinnya bwe limulondoola
yali musajja mukkiriza nnyo n'amugamba erinnya lya Nakigudde nze nali mujjeeko nze nga
mu byokusoma
nali
mujjeeko
mwe mumanyi n'obwa Nakigudde bwammwe nze omwana namutuumye Nakiyise ate kati gwe ezo sente z'owaddeyo omugamba mbu ate kati oleete emyenda mugambe nti kati zizo nziwaddeyo ate oleete akamu n'obubiri wano bwe njagala mundanga omuzadde nga bagenda bamu kansolinga mpola alekirawo okulamirizaako omwano n'ebibi erya Nakiyise abaana bagenda bamuyeeya nga buli bule tufuluma mu break
Nakiyise
munnange omwana eyali Nakigudde yayita
kati ekyo kitugamba ki
yayita era Nakigudde oyo yafuna second grade
wow.
Essomero lyonna eriserebulati ya second grade omwana eyabeeranga mu myenda ungraded ungraded naye mwami Batuli era tukwebaza yalinga asomesa Kitebe primary school yagamba Nakiyise zekutumye Nakiyise so oluusi byetulaamiriza mu busungu
bituukirira
tukolimira abaana mu busungu because tutunuulidde omuzadde ono eyakubye naye si kuba kwokka kwekwoleka obusungu bw'abazadde abazadde nkugambye bakola ebintu bingi omwana n'afumba emmere n'etajja namuga agituuleko ogirye yonna ogikole ki ogimalewo
naye ate oyo abeerako n'emabega ekimusindiikiriza si mmere kusiiriira eno
oluusi oli n'amugamba genda okime ebidomola by'amazzi aga abiri ng'olaba it's a corporal punishment punishment ngumu ate esusse egenda kumenya omwana n'ekifuba omubonereza naye ate si kubonereza okuli nnomo kino kisusse oba omulamuzi nti ekibonerezo ky'otaddewo kikakali nnyo n'omugamba fukamira oba ogenda kulima olubimbi luva kuno nakuli kale yes tubonereze mu ngeri ensaamusaamu naye tusigale mu
akobuntu
tusigalemu akobuntu ate tumanye nti kino ekibonerezo kisaamusaamu kigenda kuzza obwongo bw'omwana ono ategeere nti eno nsobi okusinga ate bw'obonereza obubi mu ngeri engumu ennyo ewaganyaza kugambe nti omwana ono aguba egubya bugubya ki
mwana
kati ono omwana wamusse olowooza yategedde ate mirerembe gyegikoze eki
ate naalongo waliwo ekizze mu mayindi yange oyogedde nti oli yayogera nti Nakiyise abannayuganda tuddewo engeri omukwano guli ogwakola ki ogwasooka nze ndowoozo ono omwana ebbanga lyabadde ng'atambulira ayingira mu nyumba ya muzeeyi around teri bantu bayinza abazadde babaddewo nga balaba ensonga eno abalondoolangawo
omwami ono yandifunyengawo omuntu gw'alekera abaana bano n'abasigira nti bandabire mu mbeera zonna
ojja kuba ng'olengerako olabe bali mu mbeera ki bw'olabawo embeera bw'eti nkubira akesimu nze ngamba tuddeyo edda nze nzijukira tata bwe twabanga abantu oba nenei banga nga muluddewo ku luzzi olinga abasanga mutudde muli mape ngakwata akago mwena nga bayisako
mukole abazadde tebakyayagala kubagambira ku baana baabwe ekyo nakyo kireese obuzibu
okitegeera
abazadde abamu babeera mu bikomera abaana baleka babatadde mu bikomera kati nga gwe neiba toyinza na kutunulira kifa mu kikomera
munda
nga ne bw'onoolaba omwana wa neiba nga ayina ekikyamu kyakola kizibu nnyo okuvambira neiba ono atakubuuza nakubuuza otandika omuga nti omwana we kino nakiri
oluusi agambe oyina ky'onoonya
oleeta
olugezigezi mbaana be oyingirira bitakwatako kale bannange bwe tunaabeera awo era tugenda okukomekereza nga tulimu ebyo naye era embeera waliwo ayina omwana nga amulemeredde omuvubuka oba omulenzi Mukama agamba we tujjira akola ki atwaniriza kati waliwo ekyawandiika ekigamba nti ebibi byammwe ne bwe biba bitwakaavu kiri mu Isaaya nga bendera ng'omusaayi agamba nti jangu tukole ki jangu tuteese kati omanyi nti we twogera waliwo eyasuze ng'omwana ng'omutima gwagala kwabika waliwo aganya okusoma ng'awulira oba ng'omwana aliko gwayagala bakoze kimu buli kimu ng'embeera ekoze ki eganye ayagala kuwanika mikono kolachi kubivaako obanga gali nze okubeera amaka ng'omwami byaganya wuli ayagala kulekulira asule wa abaana ate bintudde mu bino naye Mukama atugamba nti it is not too late atuyisa nti mujje tukoleki mujje tuteese oluusi bwe twogera ffenga aboogera bagamba kiboziboozi naye bw'otwala okukkiriza nti agambe tuteese ensaawa zino genda mu kisenge kyo olunaku lwaleero twebaza Katonda nti ekiseera kye tulimu Mukama atulindiridde okuwulira okusaba kya kisiibo yogera naye mu kisiibo kino ti Mukama mpulira omwana mbadde ndekulidde mbadde nange nga mpulira wago ndi njagala kumutema nga ntekinze kava we mulabira muteme naye Mukama agamba genda ko mu kisenge oteese naye musaba amagezi tubasabire naffe twesabire Mukama ajja kukola w'enjawulo nzeddera okugamba abantu kubanga binkoledde wandiika mu notebook y'olunaku lwaleero nditandise chapter empya Mukama tambula olugendo luno nange ojja kulaba omwana wo ng'akyuse ojja kulaba obufumbo bwo nga bukoze eki naddala abakyala abalye yabagala okusuulawo abaana okugenda ku byeyo banange mbasaba mukomewo tuteese ne Katonda waffe katono capital essence ezo zebakuwadde yiizaamu oziteeke ku mezo gambe Mukama mpo obwongo mpo omwoyo w'amagezi sente zino olabirire n'abaana bano kubanga abaana bano enkyawo w'olya amanyi gagenda kunafuwa emera gye wabayisa maana agenda kulabira ng'obasuddewo myaka esatu kale tusabe abaana baffe amanya gaabwe tugogere tugaweeyo olaba abaana abalogo abaloga abaana baba naabwe balaamiriza mu basawo kati naffe tulina omusawo asinga laamiriza amanyago omwana wo nze abantu bulijjo mbagamba nti bwabanga mulabe wange maso ku lutimbe kangende wa mulogo wange Yesu naamiriza ebyange ebyenjagala nawe tandika myaka etaano mu maaso
twewe myaka etaano tulabe
ogenda okulaba nga kini wansi kutako oli eyakoze eki oli waggulu ng'olaba otutumusa omuliro ogukolaki omuliro gwakatonda gubo ombujja nze nange ekinkoledde njagala nti n'omulala akigezeeko kubanga eri gy'otandikirayo n'ogenda eyo ogenda okumaliza ng'ogamba Mukama Katonda mpulira nnemeredwa tutandike olubimbi ng'obudde bukyakoze eki
nga bukyali ompulirampuliriza ku Bukedde Family Radio Mbuutikizi programu omukyala wa leero bwe tutyo bwe tugifundikidde ne mukyala Dorothy nga tutunulidde engeri gye tulina okubonerezaamu abaana ate tuleme kusukka kuyita we twandikomye kubanga ekyatuguddeko wano mu Uganda kituwawazza amatu era kituwawaliza ddala amatu ne kireka abazadde nga tuyenje busenaye ate ebeere wake up call eri buli muzadde nti abaana bano tubakoze tutya tusuule mugo nga Bayibuli egamba suula omugo
oyo n'omwana
naye ate mugo kikaaki Bayibuli gweyogerako kuba tulabye nti n'omuggo nagwo guyinza okutuviiramu obuzibu singa tetusaba ekisa kya Katonda kale tumanye engeri gye tusigenda okubonereza waliwo n'emyaka gy'omuggo negitali gya muggo kati ono wa senior 6 oyinza obutamukuba muggo
ekyokuba
kiyinza obutayamba nnyo na ye ate chiinza okubuulira n'ebisigadde biinza okukola ki biinza okutuyamba.
Kambawe namba yesimu Airtel 0702 97 29 87, ate ya MTN 0 7 7 9 04 20 03.